Blog Talk Radio.
Tu mi puri tu ma kamuire bonane, tu mi puri tu ma wakamuhire konane tumipuri wakamuhire konane tumipuri wakamuhire konane tutikunge mugeni mino mino mishimane nawe tutangire kano kapa keza keza zawe mabate tumipuri tumakamuhire konane
Umwakamuhire Orchestre Muhabura barakoze cyane. Umwakamuhire rero 2023 dusoza harimo abawona ukundi, harimo abona ukundi, natwe tugiye kuganiraho turibwire inshuti za Radio Shakwe uko turuze. Radisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC, dufite saa yine z'amanywa n'iminota itandatu isaha z'i Washington DC, na saa kumi z'amanywa n'iminota mirongo itatu n'ine, sinzi niba nabivuze neza, saa yine z'amanywa n'iminota mirongo itatu n'itandatu isaha z'i Washington DC, na saa kumi z'amanywa n'iminota mirongo itatu n'itandatu isaha z'i Bruxelles ni Paris, ndetse na saa kumi n'imwe z'amanywa n'iminota mirongo itatu n'itandatu isaha z'iwacu i Kigali. Uno munsi turi kuwa kane tariki ya 31 Ukuboza mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, turi rero ku munsi wa nyuma w'uyu mwaka wa 2020, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro kiwusoza, ikiganiro twahaye inyito nyine isa no gusoza nyine, igira iti ibyaranze umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Ese 2021 tuyitezemo iki? Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, mukaba kandi muri kumwe n'umutumirwa mukuru Dr. Theogene Rudasingwa, akaba na perezida w'ishyaka ryacu Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Muvandimwe Theogene, nakubonye muri studio, mukanye nakurebye muri studio, reka ngufungure mikoro noneho usuhuze inshuti zirose twumva, nyine wifuriza umwaka mwiza, nako singiye kukubwira ibyo bivuga urabizi. Ijambo ni ryawe, mikoro yafunguye.
Murakoze Joseph, uranyumva?
Ndakumva neza rwose.
Komera komera, murabona na mwaka mugenda mwukoze imitwe y'intoki aho ngaho.
Dupfutse umunwa, tutwane bawutangiye dupfutse umunwa turacya. Nibyo, ni ukomeza.
Murakoze Joseph, murakoze murakoze. Ubwo ni ugusuhuza abakunzi ba radiyo yacu bakurikirana ibiganiro, kandi nyine nk'ukuntu wabateguje turifuza nyine kusubiza amaso inyuma ho ngo turebe uyu mwaka tugiye gusiga inyuma, nako hamwe hirya no hino ku isi bo bageze muri 2021, tunarebe imbere ho gatoya, cyane cyane ariko twifuriza Abanyarwanda umwaka wa 2021 usumbye, uzabamo ibyiza kurusha ibyo twabonye muri 2020.
Wasubiranye ijambo rero ukatangira rwose, ntitukore ikiganiro kirekire nk'uko twabisezeranye. Ni ibiki byaranze kuri wowe, kuri twebwe nk'ishyaka Ishakwe? Ni ibiki byaranze n'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri? Ese 2021 tuyitezemo iki? Tuyiteye umwaka wa 2021 tuyitezemo iki? Nk'uko natangiye mbivuga nyine, umwaka ushize nyine urarangwa ku isi yose, si mu Rwanda rwacu honyine, ku isi yose aho dutuye, haba mu bihugu bikomeye, haba mu bihugu biciriritse, abategetsi bakomeye, abategetsi baciriritse, icyago gikomeye cyane cya corona cyakoze ishyano. Yego, aravuga ngo urukingo rujeho ruraza, nako ngo inkingo bamwe bakavuga bati ndetse ahubwo zishobora kuba zitera ibibazo kurusha icyo zagombaga gukingira. Maze iminsi rero nsoma abantu, ariko harimo umuntu nyine wageze gutya n'umujurnalisti ukomeye, yageze ati uno mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nugira ugende, nutuvira aha ntawe uzawicuza, ntawe uzaterwa irungu n'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Mbese wowe ariko uyibona, muvandimwe Theogene?
Murakoze Yozefu mu gutangira iki kiganiro mu by'ukuri tubanze nyine tunasuhuze ari abayobozi n'abayoboke b'umuryango wacu tubamo umuryango wa politiki ishakwe Rwanda Freedom Movement tunasuhuze n'abanyarwanda hirya no hino abari mu Rwanda abari no hanze y'u Rwanda nibo mu by'ukuri tuba twasetse kugerageza kuganira nabo ku uko u Rwanda rwifashe uko ubuzima bwabo bwifashe nagira ngo rero ntangirire naho ngaho mbaramutsa bose ikindi cy'umuntu yanatangiriraho uhereye no ku by'uwo mujanalisti ya uko yabivuze ngo ibya 2020 nta kintu kizima cyabayemo uburyo ibintu by'ubuzima niyo hataza kubamo iyi corona turayisangiye twese ku isi wenda mu buryo butandukanye ariko cyabaye icyorezo mbese cyafashe isi yose ariko no mu bundi buzima burya hari igihe ubona ibintu byiza ukavuga uti ni nka bya bindi bavuga mu cyongereza ngo glass half full cyangwa se ngo half empty igira isirimo amazi icagase ushobora kuvuga ngo irimo amazi iracagase nk'uko nshobora kuvuga ngo icagase ubusa kuko ikindi gice kiba kirimo ubusa ariko n'ikirimo ubusa mu by'ukuri haba harimo umwuka icyo nagira ngo mvuge rero ni uko mu byo tuvuga byose tureba inyuma muri 2020 habemo no gushimira habamo no gushimira Imana ko urabona wowe nanjye Yozefu n'abandi bariho ku isi ntacyo twaguze kuba ubungubu twebwe duhumeka tuvuga ngo reka dusubize amaso inyuma muri 2020 nubwo rero habayemo ibikozere byinshi habayemo impfu nyinshi mu miryango y'abanyarwanda ndetse n'abandi hirya no hino ku isi urabona inaha ngaha byo cyorezo nyine cya corona cyo kiracyabandanya ariko ibyo rero byose turahumeka uwo mwuka rero ntacyo twaguze tugomba gushimira Imana ndetse no gushimira abanyarwanda bakomeje kwihangana mu bibazo bitoroshye na gato ari abari mu gihugu n'abari no hanze kubashimira mbese uwo muravo wo kuvuga ko umuntu avuga ati byanze bikunze ndakomeza mbeho nubwo ibibazo aba ari byinshi so harimo rero no gushimira ndetse nkatwe turi mu bantu bibara ko turi mu bayobozi b'abanyarwanda turi abanyarwanda dukunda u Rwanda dukunda abanyarwanda n'iyi bibazo biremereye cyane nk'ibyo u Rwanda dufite inshingano ya mbere dufite ni uguhumuriza iyo udafite igisubizo ku kibazo burya guhumuriza nacyo kiba mu muti wo kugerageza kureba uko abantu bifata mu bibazo n'uko bagomba gukomeza gufatanya no gushaka nyine ibisubizo ku bibazo by'ingutu nk'ibyo dufite ubu ngubu ubwo rero nagira ngo ntangire mvuge icyo kintu cyo gushimira ndetse no guhumuriza abanyarwanda by'umwihariko ariko ngira ngo nshimire abayobozi mwebwe Yozefu n'abandi bagenzi bacu dufatanyije uyu mugambi wo gukomeza gushakisha ibisubizo biramba ku bibazo byabaye karande mu Rwanda nagira ngo mbashimire mwese abayobozi abayoboke ndetse n'abandi banyarwanda hirya no hino bakomeje kugerageza kureba uko batekereza uko ibi bibazo dushobora kubyivanamo iyo rero usubije amaso inyuma Yozefu uraza gukomeza nawe unyunganire twibukiranye ibintu byaranze igihugu cyacu u Rwanda muri 2020 wanahera ku hari ijambo ngira ngo uherutse kumva Kagame avuga mbese uko u Rwanda rumeze babyita mu Cyongereza state of the nation etat de nation niko babyita yose mu Gifaransa state
yego,
of the nation
niko babyita yego etat de nation
umutega amatwi nubwo biba bi ntabwo ari experience nziza gutega amatwi umuntu uba uvuga u Rwanda ariko urwo Rwanda washishoza ugasanga u Rwanda avuga ntabwo ari u Rwanduzi ntabwo ari u Rwanda abanyarwanda barutuyemo bazi ntabwo ari u Rwanda n'abari hanze y'igihugu uko bazi u Rwanda ukumva Kagame hari urundi Rwanda avuga uko abavuga uretse nyine kuvuga ibyo bibazo bya kuvuga za corona ariko igice kinini kanana nibyo yita ngo amahoro n'umutekano u Rwanda rufite urwo Rwanda rw'abavuga ntabwo ari rwo abanyarwanda mu by'ukuri baba babona wenda icyo ndaza kugisubiraho mu kanya iyo urebye ari abanyarwanda hari ukuntu u Rwanda buri gihe n'umuntu ku giti cye hari u Rwanda yishushanyiriza ariko wenda mu byo tuvuga bijyanye na politiki n'imibereho y'u Rwanda n'imibereho y'abaturage n'u Rwanda uko rumeze mu karere no mu rubuga mpuzamahanga iyo ukurikiranye ukumva uko abanyarwanda baruvuga hari urwo Rwanda nyine ruvugwa uko Kagame aruvuga na FPDMI na ku gatsiko ke ukagira none ukajya no hanze wenda ukagerageza kumva twebwe ndavuga abanyarwanda bari hanze bagerageza gutekereza no gushakisha ibisubizo u Rwanda rufite ukumva uko baruvuga ukumva urabimenyereye cyane Joseph kundusha urabikurikirana cyane ukumva nyine u Rwanda rwa Kiganduga njya mbibona kuri za internet ibintu bicicikana cyane ukagerageza kumva uko abanyarwanda bavuga amateka yarwo ariko cyane cyane baganisha aho uko u Rwanda babishoboye uko urwo Rwanda barwubaka so hari Kagame FPDMA uko bivugira u Rwanda hari twebwe muri opposition abenshi bafite uko babona u Rwanda ariko hari u Rwanda nyakuri u Rwanda nyakuri ni ukuvuga aba banyarwanda nyine bari mu batuye hirya no hino mu Rwanda babongera aho ngaho mu karere iwacu muri ibyo bihugu duhanye imbibo bari hirya no hino muri Afurika abo twita ubu bamwe babyita impunzi abandi bakabyita diaspora ariko hari igice kinini cy'abanyarwanda ubu ngubu hashize imyaka myinshi igice cya diaspora y'u Rwanda kuva muri 59 iyo baze impunzi cyangwa se abantu bagiye baba hanze y'u Rwanda nacyo ni igihugu kinini ni igihugu kinini urwo Rwanda rero Joseph ni u Rwanda rurimo icyo tugomba no guheraho kurusha n'ibindi byose ni ikintu cyitwa amacakubiri noneho ubu ngubu yafashe indi ntera y'amacakubiri mu Banyarwanda kandi ibyo ntabwo biri benshi dukunze kubivuga abahutu abatutsi abakiga abanyenduga abagande abarundi abasote cyangwa ibiki bya bindi byitwamenyereye akenshi babishyira mu rwenya ariko burya nabyo bafite icyo bisobanura icyo bivuga ariko iyo ugiye kureba amacakubiri ari mu Rwanda ari mu Banyarwanda ubu ngubu yafashe indi ntera nuko nyine tu FPR tugitera muri za 90 inyota bamwe bari bafite no kuvuga ngo tuje kurangiza ikibazo cy'amacakubiri mu Banyarwanda kandi cyane icyo twavugaga n'icyo cye cyari gikazi cyo amacakubiri mu turere ariko na cya kindi gisanzwe nyine cy'abahutu n'abatutsi ariko ubu ngubu iyo urebye no muri ibyo abantu bita FPR ariko FPR iyo tuvuga ntabwo iriho kuko icyo ngiyo yarangiye kera yapfuye kera iriho nyine ni Kagame nk'ukuntu igisirikare n'iryo shyaka rimwe rukumbi ryitwa ko riyobora igihugu byose ibyo byose bijerwa na DMI kandi iyo DMI nayo abantu bayijyamo yabahararuka batagishoboye gukora ibyo yifuza akabashyira ku gatebe so iyo urebye rero mu gisirikare ukareba no muri iyo DMI ukareba na FPR ubwayo ukareba uko amacakubiri arimo kandi abo umenye ko abo ngabo benshi abo bita abagande abarundi bo bose ni abatutsi hari ibyo ngibyo rero ariko noneho ushaka kumva neza uko kongera kuri ibyo bya FPR DMI wakurikirana nyine ibyo biganiro nkawe Yozefu ukurikirana ibyo biganiro bya Kiganduga ukumva uko imitekerereze y'aba intelektuali abo twita ba elite uko batekereza muri ibi bihe bikakwereka ko mu by'ukuri tugifite urugendo rurerure ku kintu cyerekeranye n'amacakubiri mu Banyarwanda so hari icyo ngicyo rero ariko noneho ukongeraho n'ibindi byiyongereyeho cyane cyane kubera uko Kagame we ateye nk'umuntu utegeka u Rwanda ukareba ibintu by'ubwicanyi no gushimuta byafashe indi ntera ngira ngo drama yabaye muri uyu mwaka cyane cyane muri aya mezi yashize ni ishimutwa rya Rusesabagina Dubai wavuga uti ibyo ni ibisanzwe kubera ko ibyo kwica abantu no gushimuta ni ibintu byaranze ubutegetsi bwa FPR DMI ariko ibyo ngibyo byabaye nka drama yeretse abanyarwanda ariko byerekana isi uko Kagame ateye ibyo bije bisanga nyine ubwo bwicanyi busanzwe uko abantu kubura isomye amaraporo hafi hirya no hino avuga abantu babura mu Rwanda umuntu abura nk'urushinge ubureba abantu bafungwa ibyo ni ibintu byo duhora tuvuga by'umuntu ntabwo tuzarenga kubivuga ariko ibyo abanyarwanda babiziranyeho ko ari urwo Rwanda nyine nyakuri rw'abanyarwanda babona urebe ibintu Yozefu nabyo ukurikirana cyane bijyanye n'imibereho y'abaturage n'ubukungu bw'u Rwanda uko bwifashe icyo ntabwo ngo tuzakora ikindi kiganiro Yozefu muri mwaka dutangiye kwerekana isura nyakuri uko imibereho y'abaturage imeze uti kubera iki niba u Rwanda rwari rusanzwe rwifitiye ubwo bukene niba abanyarwanda bari basanzwe bafite inzara hirya no hino iyo no kugera muri Kigali cyane cyane no muri Kigali kubera ko abantu bagenda bava mu byaro bakagana nyine iyo mijyi cyane cyane umujyi wa Kigali kuko u Rwanda rwa Kagame mu by'ukuri ni u Rwanda rwa Habyarimana ni Kigali niho abantu babyiganira bagerageza gushakisha amaramuko ariko na bwa bujura bwa busahuzi kabiri ubwo Kagame afatanyije n'abanyamahanga ahanini bwibera hariya muri Kigali n'urwo Rwanda rwa Kigali niho za dutsiko twakomeje kuyogoza u Rwanda niho twibera niho dusahurira urebe rero noneho ubu hashize igihe imyaka ingahe hafi imyaka ibiri ubungubu ari umupaka w'u Rwanda na n'u Burundi urebe umupaka w'u Rwanda na Congo nawo nubwo utavuga ngo nubwo imipaka ifunguye ariko nta hantu hahora imvururu kubera ko Kagame n'igisirikare cye na DMI bahagize akarima kabo imvururu ziba hariya ntabwo wavuga ngo hari ubutwererane cyangwa se ubucuruzi hagati y'abanyekongo n'abanyarwanda nk'ukuntu bari bamenyereye imyaka n'imyaka na mbere y'igikoloni ureba umupaka ufunze na Uganda aho abantu bajyaga bihahira bagahahirana bakahereza abana mu mashuri muri Uganda bakajya kwivuza muri Uganda bagacuruza n'abanyayuganda mu tuntu tworoheje n'ibikomeye noneho ibyo ngibyo byose utekereze ko corona yaje noneho yongeraho abantu bagafungirwa aho ngaho mu mago yabo nawe kandi twese ntawe udafite abanyarwanda azi mu gihugu isura batanga iyo gusonza bafite y'ubukene bafite ni ibintu mu by'ukuri biteye agahinda n'ubwoba kuko ntabwo rero urwo ari rwo Rwanda Kagame avuga byongera nyine kuri ibyo nyine ibyo by'amacakubiri no n'ubwoba n'ubwicanyi no gufunga no gushimuta ibyo byose biraranga u Rwanda noneho wongereho ko ubushyamirane n'u Rwanda rufite hamwe n'ibihugu duhanye imbibi iby'u Rwanda na Congo ni inkuru tumenyereye ibyabaye hagati umwuka uri hagati y'u Rwanda n'u Burundi turawuzi umwuka mubi cyane ku byo Kagame yagiye agerageza gukorera Abarundi nuko bahagaze kigabo bakagerageza kubitahura bagahangana nabyo imigambi ya Kagame bakagenda bayitahura ntagere ku byo yifuza ariko nawe Kagame nawe nyine ni mutarambirwa ntabwo kubera ko ari byo yamenyereye kandi yabyungukiyemo ibyo bintu byo guteza imvururu mu karere hanyuma akigira n'uko umujandarume nyine w'akarere kuko abanyamahanga ari byo bamuziho cyane akabikoreramo nyine nayo ni nka feri nk'ubucuruzi kuri we hari ibibazo ubushyamirane afitanye na Uganda byiyemeje ko agomba kutaruhuka mu by'ukuri atavanyeho Museveni wa Uganda Uganda ifite ibyo bihugu byose byifite ibibazo byabo bya politiki ariko nibo bazi uko ibyo bibazo bya politiki bagomba kubirangiza hagati yabo kuko Kagame nawe yakabaye ahubwo atekereza ku bibazo byafite akaba ari byo yibandaho ariko ntabwo azi ko FPDMI ye ako gatsiko ke kagumaho kazashobora kugumaho gukomeza kwiha iyo myaka yo gukinagaza no kugirira nabi abanyarwanda ari uko banagiriye nabi bateje imvururu muri ibyo bihugu duhanye imbibi ibintu rero bya Uganda byo yijanditsemo cyane ubu ngubu birashyushye nyine murakurikirana amakuru kandi biragaragara neza yuko Kagame na DMI bari muri ibyo bintu byo guteza imvururu muri Uganda ubu ahantu basiga nubwo bahora barebana ku maso ubu ahantu ho u Rwanda rushigaje rushobora kubona ibituruka hanze n'ibyo nibyo batwara hanze ni Tanzania, ni Tanzania. Ariko nabyo ntabwo bavuga ngo nicyo cyangwa umubano ngo umeze neza, ni bene kwa kundi ubana n'umuturanyi mudacuditse, ari akabakuzi nyine akakwigengeseraho nawe ukamwigengeseraho, niko bimeze. Ikindi kintu cyaranze u Rwanda muri 2020 nagira ngo mvugeho gato mbere yo gusubiza ijambo Yozefu ngo unyibutse natwibukiranye ibindi bishobora kuba byararanze u Rwanda, ni ikintu cy'uko ubungubu Kagame igisirikare cy'u Rwanda cya FPR urebye uko cyari kimeze muri 1990 dutera u Rwanda, ukareba uko kimeze ubungubu, zabaye ni nk'abacenshuro, ni abacenshuro niko Kagame yabahinduye. Kandi kuko abyungukiramo ibyo byose byo yita ngo ni peacekeeping, byo bajya hirya no hino kohereza igisirikare, abapolisi za Haiti, muri Sudan, muri hariya muri Central African Republic ubu ngubu bigezweho, aho abasirikare baba Kagame yaravuze ngo abo basirikare ngo nibyo yumvikanyeho n'abategetsi ba n'icyo gihugu Central African Republic. Ubinga ngo ntabwo ari muri za bya bindi bavuga ko ari ingabo za Loni, ngo ni amasezerano hagati y'ibihugu byombi. Urabona ubu n'abasirikare b'abanyarwanda hamwe n'abarusiya nabyo biri mu rujijo cyane, ukavungutse nibyo noneho bohereje abasirikare b'u Rwanda, bumvikanye nande, bumvikanye iki? Kuko nta bintu byo Kagame ajyamo atazabyungukiramo amafaranga cyangwa se ari ibintu akora kugira ngo abibe imvururu mu gihugu cyane cyane mu karere. Ariko nko muri Central African Republic hari ibibazo byinshi byishobora kwibaza, ukavuga se bumvikanye n'abarusiya, ndetse abarusiya noneho nibo bamuhaye amafaranga. Ariko icyo mvuga cyane cyane ni uko abasirikare b'u Rwanda ubu ngubu babaye abacenshuro, abacenshuro ba Kagame bo yohereza aho ashatse, kandi abo abohereza bose ntugire ngo bose bagaruka nk'uko bagiye. Murebe Abanyarwanda, abana b'Abanyarwanda bamaze gupfa kuva wenda kuva intambara ya EPR iriya yo muri 1990 irangira dufata igihugu muri 1994, urebe intambara zabaye muri Congo, Abanyarwanda, abo bana b'Abanyarwanda bamaze gupfa uko bangana. Icyo kintu cy'uko igisirikare cy'u Rwanda noneho kuko bimaze, nubwo ubu muri iki gihe bavuga ngo abari baragiye muri biriya byo muri Sudani ngo hari abatahutse, ariko Kagame ahora ashakisha aho abo bacenshuro Abanyarwanda yahinduye abacenshuro, uwo agomba kubohereza kujya gukora amafaranga atazagirira akamaro abo basirikare yohereza hirya no hino, ahubwo ari ibintu bimwe birimo ikuzo. Ariko cyane cyane Kagame ikiba kimugenza n'ayo mafaranga hamwe n'izo mvururu abiba hirya no hino, ariko no guhora mbese azi ko mu gihe afite abo bacenshuro hazahora hariho abantu bagomba kugura iyo serivisi. Niko niwe amaze kuba nyine niwe umuntu ufite iyo business ikomeye cyane y'abacenshuro muri Afurika. Ikindi navuga cyabaye muri uyu mwaka mu by'ukuri gishobora guhita abantu bakaba batekereza ngo cyararangiye, ariko ntabwo cyarangiye, ahubwo ni ikintu cyo tuzakurikirana igihe cyose. Nari amasezerano Yozefu twese twigeze gusoma akadutangaza, amasezerano hagati y'iki gihugu cya Amerika hamwe n'u Rwanda, mu by'ukuri asa nk'amasezerano yo kugurisha igihugu kuvuga ngo sinzi n'impamvu tuyita amasezerano. Ntabwo ari amasezerano, nubwo nyine bivuga ngo Biruta yarasinye na ambasaderi w'Abanyamerika i Kigali yarabisinya, ariko ni ibintu mbese standard bakora ku bihugu mbese biba bidafite sinzi uko nshobora kubyita, ndaza gushaka ijambo uko nabyita, ariko ntabwo igihugu ubundi gifite inyungu z'abaturage kikurikirana inyungu z'u Rwanda, inyungu z'Abanyarwanda, ireba Abanyarwanda b'uyu munsi n'ab'ejo, ireba ibibazo ufite mu gihugu ushaka gusubiza, kuko amasezerano buri gihe ujya mu mishyikirano yo gukora amasezerano urimo kureba mbese ikibazo cyo ushaka gusubiza. Iyo urebye ayo masezerano u Rwanda rwagiranye na Amerika, ukibaza ngo ese Kagame arashaka gukemura kibazo cye mu gusinya amasezerano ateye atyo? Ese Amerika yo irashaka kugera kuki gusinya amasezerano ateye atya hamwe n'agahugu kangana n'u Rwanda kicaye hagati aho ngaho ku mutima wa Afurika? Arashaka kugera kuki amasezerano? Avuga ngo mu by'ukuri uya mu ncamake amasezerano icyo avuga kubata, niba hari n'abatarayasomye tuzayagarukaho wenda mu kiganiro nigeze kubasezeranya wenda mu buryo burambuye, ariko mu ncamake amasezerano avuga ngo Amerika n'abasirikare bayo n'abasivili bayo bashobora kuza mu Rwanda igihe ari cyo cyose n'ibikoresho byabo byose, ari iby'itumanaho, ari intwaro, bashobora kubizana igihe ari cyo cyose mu bwinshi bwo bashatse, cyangwa se bakajya mu mwanya uwo ari wo wose bashatse. Nubwo bakwica Abanyarwanda bangana iki, ntaho u Rwanda rusho Abanyarwanda bashobora kujya kubarega bakava bakinjira mu Rwanda uko bashatse, bakarusohokamo uko bashatse, nguko ayo masezerano nicyo avuga. None ukibaza uti se amasezerano ayo masezerano ubundi iyo ukoze amasezerano Yosefu urabizi neza, wakoze n'ubucuruzi ukora kontra ukavuga noneho buri ruhande rukareba inyungu zabo, bikanagaragara no muri ayo mantuza muri ayo masezerano. Ukibaza uti se ko muri ayo masezerano mu nyandiko nta kintu na kimwe kigaragara inyungu z'u Rwanda, uko icyo u Rwanda ruvanye n'icyo Abanyarwanda bavanyemo, ese niba ibyo basezeranyije Kagame bitandika muri ayo masezerano ni ibihe? Aho niho ugirira n'ikibazo gikomeye. Ibyo batanditse mu masezerano, ibyo basezeranyije Kagame bazamuha cyangwa se bamuhaye akaba yishyura ni ibiki? Ni ibiki? Ibyo ntabwo bigaragara mu masezerano. Ariko ni nko gufata igihugu, niko burya amasezerano ntaho wenda ibyo wavuga ngo hari aho bitandukanye na cya gihe cy'ibihugu byo mu Burayi byaje muri Afurika bigafata umwe, Abadage bakavuga bati dufasha ha, Abongereza bati dufasha ha, Abafaransa dufasha ha, Abaportugizi bagafata ha, ntuza umwami w'Ububiligi ati nanjye nifatiye Congo na ka Rwanda na ka Burundi. Ubwo wenda muri iki gihe bavuga ko ibihugu byacu bifite ubwigenge, ntabwo ariko babikora, ariko amasezerano nk'ariya agera kuri iyo objective, agera kuri ibyo, kuri ibyo ngibyo biciye nyine mu bintu byo byanditse bene uko nguko. Ndahamya ko na Biruta uwabisinye bagomba kuba baramihaye umunsi abisinye. Ujye ukamubaza uti Biruta aya masezerano wayanegosiye umaze igihe kirekire kingana iki, urimo kuyareba, urimo kuganira na nabo murimo gukorana ayo masezerano mumaze igihe kingana iki mubirimo? Ntabwo yabikubwira kuko ntabwo abizi, babimuhaye ku munota wa nyuma. Ibyo rero ubu ngubu muri iki gihe tugiyemo hari abayobozi bashya muri Amerika, Biden na Kamala, nubwo bitaba muri iyo myaka ine ariko n'ikindi gihe cyose tuzakomeza gusaba ko ayo masezerano Abanyarwanda bakunda u Rwanda, bakunda inyungu z'u Rwanda kandi bifuza kubana na Amerika, muri uwo mubano na Amerika ari Amerika inyungu zayo, ari n'u Rwanda n'inyungu zayo, tukazireba kimwe, tukareba aho duhurira mu by'ukuri hatagize utakaza. Kuko iriya yo Amerika yabonye 100%, u Rwanda ruvanamo 0. Ibyo ngibyo rero rwose tuzabivuga, tuzakomeza kubiharanira haca imyaka 2, 3, 4, 10, 20. Ayo masezerano tugomba kuzongera kuyasubiramo hamwe n'Abanyamerika, nabo bakunda igihugu cyabo kandi bashyira mu gaciro yuko mu mibanire n'ibindi bihugu ntabwo ureba inyungu zawe gusa, ureba n'iz'abandi. Kuko mu kubumbatira inyungu, iyo ufite icyo utanze ku bandi nabo bagira icyo baguha, ni ukuvuga ko bya bindi byo bita ngo ni national interest, inyungu z'igihugu zawe uba mu by'ukuri uzishyize, uzikoreye umusingi ukomeye kurusha ngo rugende unyakura uvana wiba ukoresha igitugu kugira ngo abafite intege nke bemere ibintu byose byushaka. Ibyo rero ndatekereza ko muri presidansi ya Biden tuzakomeza guhatanira ko ayo masezerano tuyasubiramo, kuko u Rwanda rwavanyemo ubusa. Ibyo rero ntabwo bitanga amahoro ku Rwanda, ndetse n'abatekereza ko bavanyemo 100%, amaherezo bagira ibyo batakaza, kuko ibyo ntabwo bitanga amahoro mu karere. Ntabwo amahoro atariho mu karere, hari ukuntu nabyo biba bifite gutanga amahoro make ku bindi bihugu. Yosefu, ndumva muri na wenda simvuze byinshi no kujya muri za detail, ariko mu gishushanyo cyo natanga ngurwo u Rwanda nyakuri niko ruteye urwo ngurwo. Ubwo urumva rero navuze ngo ni nka za Rwanda eshatu maze kuvuga: hari u Rwanda rwa Kagame FDMI, hari u Rwanda nako za Rwanda nyinshi, ariko wenda twazibumbira kimwe abantu tuba muri opposition dukunze kuvuga, ahanini ugasanga ari nko mbese ari nka chapitre yindi, ariko muri cya gitabo cyo Emerende Sederi na FDMI aho amabwiriza yabo aho akubiye, hari u Rwanda nyakuri. Ariko mu mwanya numara nawe kunyibutsa no kugira ibyo wavuga byaranze u Rwanda, hariho n'u Rwanda noneho dushobora kuvuga tuti ariko nyamara bishingiye kuri uru Rwanda rurimo ibibazo bingana bitya, rukirimo impunzi, rukirimo ubushyamirane, rurimo amacakubiri, udutsiko tumwe dufite intwaro, tumwe dufashe leta ariko n'utundi tubungira mu mashyamba ya Kongo, rurimo uko dutekereza uku nguku gutandukanye rimwe na rimwe kugoreka amateka kugira ngo twishyirireho ka Rwanda ko twavanamo inyungu nk'udutsiko. Ibyo bintu byose bishyize hamwe, nyamara hari ukuntu dushobora kuvuga tuti nyamara hashoboroka urundi Rwanda rwadufasha gukemura ibyo bibazo. Naba ngusubiza ijambo, Yosefu.
Ndagushimye cyane. Twari twavuze ko dukora ikiganiro kigufi, ubu tukimazemo iminota 44, turadushigaje wenda nka 15-20 gutyo. Nagira ngo ngushimire nk'uko bisanzwe ukuntu nyine utanga ishusho y'igihugu, uko kimeze. Twavuze tute si umwaka wa 2020 size iki rwose ibyinshi wabivuze wabivuze ni iki twazakora hamwe wagiye ugenda rwose utanga ibisubizo nk'aho wavuze uti ari amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda aho u Rwanda nta kintu kimwe mu by'ukuri ubona rwungukamo ngo kibe kigaragara muri ayo masezerano nayo kuzasubirwamo tuzakora uko dushoboye kose tuyasubiremo ushishoza wese kandi turatekereza yuko perezida watowe na n'umukurikira uriya Kamala Harris bazagira bazaba abantu bashyira mu gaciro aha nyine mu byaranze u Rwanda harimo no mu bihugu by'ibihangange rubana nabyo by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko usanga FPDMI ari impatswe n'umugabo mu by'ukuri igenda ibikangisha cyane bugati impatswe n'umugabo witwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza bukurikiyeho nabwo buri mu muhengeri biriya bintu bya Brexit warabyumvise ejo bundi yego barasinye Brexit ntigenze nabi nk'uko bamwe bashobora kubitinya ariko naho hari impungenge ni nyinshi cyane uyu mwaka urangiranye no kuyisinya ntabwo kuko bashwanye ngo bareke gusinya basinyanye amasezerano ahumuriza amasoko ahumuriza n'abandi bamwe na bamwe ariko arimo n'ibice bitagaragara aha rero mu bahatse nyine FPDMI ndabishyira hamwe iyo mpinduka iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni impinduka iri mu Bwongereza mu by'ukuri bivuze uretse wenda Ubwongereza ndi busabe wenda kuza kuvugaho akantu gatoya niba wumva ari ngombwa Burundi nabwo wabuvuze uvuga nyine uko mu bibazo byabwo bwagiye bwihagararaho mu bibazo byabwo n'u Rwanda mu bibazo byabwo n'ayo mahanga yabampatse ibihugu ahati igicumuro Burundi mu gihe ibikorwa na FPDMA ya Kagame biba biteye ubwoba ariko bakavuga ngo mwebwe ngo ntimwarize uburenganzira bwakiri mu mwebwe nabyo abarundi koko bakomeje umutsi ku buryo na ya maraporo yajyaga batangwaho nyine n'umuryango w'isi communauté internationale nyine y'amasezerano bya bindi bajyaga babajora buri mezi atatu bakoraho raporo ibabuza uburyo ibabuza inguzanyo ibabuza imfashanyo ibabuza n'ibindi byinshi nka ba mukerarugendo cyangwa se bashoramari ibyo ngibyo abarundi barabitsinze bityo rero bikaba bigaragara muri kariya karere ko Kagame mu byo yagerageje guhungabanya u Burundi agerageza ku gushyiraho abo yishakiye biriho birasa n'ibimugora ndetse mu bibano wavugaze biruta mu masinyature na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko aherutse no kujya gushaka abarundi barabonana ku byerekeye nyine ibihuza ibihugu byombi igisubizo rero ese hari icyo bagezeho kizagaragara kugeza amagingo nka kigaragara ariko umuntu abona ko atari abarundi bagiye kwinginga FPDMI ngo babonane oya ni by'ukuri ni Kagame bigaragara ko nawe yabonye uko abarundi nyine bihagaze tukiri ku barundi abarundi hari ibintu bakoze bikomeye aho nyine perezida Nkurunziza yavuze ati mu gihe cyanjye kirarangiye noneho hakajyaho undi ari we ndayishimiye Evariste ndayishimiye ibyo nabyo nibyo kuvuga ariko hagatangwa iyi covid twavuze bivugwa ko ariyo nahitanye Nkurunziza atarangije n'amezi abiri aba yemerewe gutegeka mbere y'uko atanga ubwo butegetsi ako kantu ko kabayeho ariko ikigaragara ni uko u Burundi bwakomezanyije imbaraga zari ziriho ku bwa Nkurunziza n'uwamusimbuye ubona ari utazavugirwamo ako nako nagira ngo nyine nkongereho niba wenda usaza kushaka kugira icyo wongeraho wabikora hari Uganda birumvikana tuzagaruka ku mihahirane ku miyoboro y'abaturage kuko byarayibangamiye bikomeye ntabwo ari ibibazo politiki gusa n'ibibazo by'ubukungu bikomeye ntabwo twabibona umwanya uyu munsi, ariko tuzashaka kandi kanya tubiganireho. Kuriya gufunga imipaka, abanyarwanda bakabura aho bahahira, bakabura aho basuhukira, kuko benshi bahasuhukiraga nyine bajya gushaka byinshi babuze mu Rwanda. Ibyo byose rero byiyongera kuri ya COVID, kuri ya ndwara y'icyorezo, byangije nako byarahuhuye, byahuhuye imibereho y'abanyarwanda. Tukivuga imibereho y'abanyarwanda, hari umuntu ntiyabura kuvuga ko uyu mwaka wa 2020 ariwo mwaka wa nyuma wa cya kindi bise vision 2020, cyangwa icyerekezo cya 2020. Ngira ngo wari ukinahari, jyewe nyine nabivugaga mvuga ko bitazagira icyo bigeraho bigitangira rwose, cyane bakanuka bakagira gute, ntabyo muzigera mugiraho. Nibyo byose riza gahunda mupfundika, si namwe mwazikoze, kuko nta bushobozi bwabyo mufite. Mwitaba babahaye amafaranga, mugura abafite ubushobozi bakora iyo vizi ya 2020, muvuga ngo ni ibyanyu, ngo mwabikoze mubeshya. Ikindi cyo yego, niyo mwabikoresha abandi, ariko hakaba harimo ukuri ko ukuri no gutanga icyizere ko ibirimo kuko bizagera ku baturage, ko hazakorwa ibishoboka byose ku buryo umuturage, kuko iyo myaka 2020 irangira hari icyo agezeho. Bahoze uvuga Kigali ya Kagame, umujyi wa Kigali, nibyo nicyo cyonyine kigaragara. Mu by'ukuri ntiwavuga ngo n'ahandi ngo hari amashanyarazi, ariko ibiye ni ubusa ugereranije n'amafaranga menshi cyane yahanyuze. Mu biro ekonomi burya bajya bavuga bati ntukarebe gusa ibintu bya active, ibintu byaguzwe n'amafaranga aya n'aya, biraho umuntu yavuga amazu, umuntu yavuga imihanda, umuntu yavuga ibindi bikorwa remezo nk'amavuriro n'ibintu. Ntukarebe ibyo gusa, reba uti amafaranga yagombaga kubikora ese koko yarakoreshejwe? Bisa nayo mafaranga, ese ayo mafaranga yavuye ahantu hahendutse, yavuye ahantu hahenze, hazatuma igihugu gisubira mu bucakara? Ibyo byose biba biri byo kwibazwa. Urebye rero ibyo byose mbivuze mu magambo makeya, ibyakozwe, ibyagezweho, biriya barata byose, ayo ma Kigali Convention Center, iyo mihanda, ayo mavuriro, biri ahantu hamwe na hamwe gusa, ntaho bihuriye na gatoya n'amafaranga menshi cyane avuye ahantu hanyuranye, mu nguzanyo, mu mfashanyo, n'ahandi no mu bisahurano. Amafaranga avuye muri ibyo byose ntawahuriye mu by'ukuri n'ibigaragara barata mu by'ukuri biherereye muri Kigali gusuruye, kuko ahandi ho hamwe hasubiye inyuma. Munatanga urugero nk'umujyi witwaga ngo ni umujyi wa kabiri nko wa Butare yasubiye inyuma, ntabwo Butare yigeze itera imbere, yasubiye inyuma. Kandi vision 2020 ntabwo bavuga ngo ni vision ya Kigali gusa, yewe na vision ya Kigali gusa uko banayivugaga siko binameze. Kigali munsi cyane y'ibyo bavugaga icyo gihe, ndabizi neza, ndabyibuka neza kuko navuga ko batazabigeraho. Iyo berekanaga Kigali uko izaba isa, ntawe ihuriye ntaho ntibintisa n'uko bayerekanaga, nisa n'amafaranga babonye yaturutse aho hose navuze, ntabwo bisa na gatoya. U Rwanda rundi rwo rusigaye, umuturage aracyahingisha kagasuka kubusa nk'uko abasekuru bacu babigenzaga, aracyikoreye ikijerekani. Wenda ikintu yavuga ni uko wenda ubwo dusigaye dufite ibiplastike bakabyikorera by'ibijerekani biruta ikibindi, ariko byose ni ukubikorera. Ahandi nagiye mbona mu bihugu nka Tanzania nk'abamasayi, nkabona ibyo bijerekani byabo byibuze babyikoreza indogobe. Ayo nayo ni amajyambere, sinzi nawe uraza kugira icyo ubivugaho muvandimwe Théogène. Abamasayi nawe bagabashoreye indogobe zabo zihetse ibijerekani byinshi, kandi zirusha umuntu gutwara zikabitwara rwose ibyo bijerekani by'amazi nabo bakazerekeza n'agakoni nkabona hari icyo baturusha nkabona hari icyo baturusha aho ngaho kuko umunyarwanda akijya kwikorera ijerekani ejo bundi mu biganiro nakoze naze mbona i Kigali mu mujyi harya Nyarugenge mu butima w'umujyi wa Kigali abaturage bariho bavoma amasoko ya za ruhurura benshi ku bwinshi abaturage basanzwe ubona hari n'abazanye imodoka yo kuvoma muri za ruhurura ibyo bintu nabibonye n'ejo nta n'uko hashize nk'ukwezi ibyari byanyuze ku mateleviziyo mu Rwanda ndabyerekana ashyiraho n'amajwi ndetse iyo tuba twazitangiye gukoresha televiziyo natwe nk'uko tubiteganya nari gushyiraho n'ayo mashusho abantu bakaba barayabonye byari ibintu ureba ukavuga uti rwa Rwanda rwa Kagame ashushanya nk'uko babivuga mu kanya ni Rwanda nyabakeye amajyambere atagira amazi yo kunywa abantu bakajya kuva muri ruhurura benshi ku bwinshi abana bayivugutamo babona abazanye amajerekani kuvoma bamwe bazanye n'amamodoka kuvoma muri izo za ruhurura kandi ni henshi muri Kigali bimeze gutyo ukavuga uti ya majyambere bya bintu barata bishingiye kuki ibyo byose byo kuvuga ngo baturage muri ino myaka bagomba kuba barageze 100% mu gihugu cyose mu mazi meza amazi meza none no muri Kigali ubwayo amazi meza ni makeya mu baturage ni ikibazo gikomeye viziyo 2020 rero ntabwo turibone ikiganiro cyo kubivuga umunsi ukuntu nyine ya failinze rwose yara najyaga mbivuga rwose bakitangira kuzatsindwa nabi cyane ko ntacyo bazageraho ariko rero muri uno mwaka wa nyuma wayo navuga yuko nibyo navugaga ahubwo ni bibi kurusha nibyo navugaga icyo gihe kuko kariya kantu ko kwerekana ngo Kigali ishashagirana itagira n'amazi harimo abo beshya yego harimo abo babyenda babirata hose Kigali ngo ifite isuku itagira amazi yo kunywa y'abaturage isuku ni irimo inzara aha twabuze Kigali nigeze gukora article kera tukitangira tukimara gushinga RNC nari nayikoze muri mu iteraniro rya Institute ya Sendashunga nawe ndumva hari nawe wahafashe ijambo icyo gihe bari badutumiye ntanga ijambo nyine nakufata ijambo nerekana yuko ziriya za viziyo ya 2020 zitazigera zitunga nekana ko imibare yaba ari imihimbano imibare batanga ari imihimbano kandi n'ubu biracyari uko nerekana naho byavuye mvuga n'uko nyine ibyo byose ibigaragara ntaho bihuriye n'amafaranga aba yaradinjiye mu gihugu yagombye gukora ibirushiseho ndetse nkanavuga nti aho kwirukana ubukene birukanye abakene ngira ngo rero Theogene umaze iminsi warumvise nyine nakura bizi tujya tubivuga cyane tujya tubiganira naho hagati yacu tuvuga tuti u Rwanda rwaroramye nk'aho ejo bundi mu rwego rwo kwikorera rwo gutegura iyacu gabi iriya ntuza iriya nama yo muri konti wese noneho beruye bakirukana abakene b'ahantu bita muri Kangondo ya mbere n'iya Kabingo n'iya gatatu hari bajya bakunda kuvuga ku kazina k'abanyashi iki kintu uracyumvise aho abantu babatesheje ibyabo nta ngurane ibintu by'urukozasoni ibintu bibabaje cyane abo bantu bakajya bajyana benshi bakaba banarara hanze n'abana babo babungera ngiyo viziyo ya 2020 nagomba kugira icyo mvugaho muri uno mwaka nyine uno mwaka uteye agahinda nyine biracyari bya bindi bya giswahili nduva mu byita amabonyesho kugaragaza ibintu uko bitari nyine bya wambonye warebye wa mujyi nyine icyakora harimo ababiririmba harimo yewe n'abaririmba ngo u Rwanda ngo rurakubuye ngo u Rwanda ngo babona hari umutekano ibyo bita hamwe mu ndimi zimwe na zimwe nkano mu Gifaransa la paix de cimetière ni ukuvuga umutekano nk'uwo mwirimbi mu by'ukuri abantu barashize wavuze abantu barigiswa nibyo koko za Amnesty International zagiye zibutse yuko hari abantu benshi barigishijwe ko harimo abavuze ngo bagiye kureba ngo cyabiteye izo ziriya za polisi zabo nyine ziriya za ribu ariko bigatwekera muribuka yuko imyaka ibayiri itanirenga nka Rwigara yishwe bavuga ngo uwamugonze babeshya yatagonzwe ati bati yahamutse tutegereje yuko nyine umutima ujya hamwe imyaka irindwi itanu uwo muntu bataramuvuga niryo nyine uwo muntu ngo wari wahamutse umwaka twatangiye babeshya ko Kizito Mihigo umuntu w'ikirangira umuntu wari intama y'Imana rwose witondaga kandi w'umuhanga ufitiye igihugu akamaro yigisha n'abana ibya muzika rwose ibintu byashobora kuzagera hejuru cyane nk'uko nyine umuziki wari ugeze hejuru warangiye mu kwa kabiri watangiye mu kwa kabiri amwivugana si covid yonyine gusa yateye u Rwanda ariko bishe na Kizito Mihigo ibintu biteye ubwoba cyane nibyo rero nagira ngo nkongerereho bityo wafata ijambo tukagana ku musozo noneho ibyinshi tukazaba tuzabigarukaho kuko nyine nk'uko tuvuga nk'uko watangiye uvuga tugomba guhumuriza niyo nshingano yacu no guhumuriza so kuvuga ngo ibibazo gusa ngo biraje ngo turapfuye turashize oya inshingano zacu ni zo gushaka ibisubizo no kumvisha abanyarwanda yuko ejo hazaza ari ibishoboka dufatanyije tugakura ariya ngoma y'agatsiko ya FPDMI ntihagihe amahano ibibi byabayibanjirije ni ukuvuga za Emerende Sederi cyangwa se ibindi bibi byaremanywe na FPDMI Kagame aha navuga nka FPDMI Kayumba ijambo warisubira na rero tugana ku musozo kuko ya saha turayimaze twari twasezeranye
urakoze cyane Joseph kunyunganira uracyanyumva
ndakumva neza cyane
ugize neza rwose ndumva nta nicyo mfite nakongeraho kuko hari ibyo twifuza kuzabagezaho muri iyi ntangiriro y'umwaka wa 2021 bijyanye n'uko uko tubona ibyo twebwe abatavuga rumwe n'agatsiko ka Kagame ndetse batavuga rumwe n'utundi dutsiko tumwe umuntu abona hanze aha ngaha muri opposition kuko u Rwanda rwo twebwe tubona twifuriza abanyarwanda bose rushoboka kandi ruzabaho byanze bikunze ko hazabaho nyuma ya Kagame na nyuma y'utwo dutsiko twose kandi urwo Rwanda ntabwo ruzubakwa n'agatsiko runaka ntabwo ruzubakwa na FPDMI ntabwo ruzubakwa nabo mwise Emerende Sederi ntabwo ruzubakwa n'ibitekerezo mu by'ukuri bimwe bishaje cyangwa se biri extremist bivangura ntabwo u Rwanda twebwe twifuriza abanyarwanda kandi turimo n'ubu ngubu twatangiye kubaka kuko ntabwo ushobora kubaka inzu utaragize icyo gitekerezo mu mutwe wawe utangira ku gitekerezo cy'inzu wifuza ukazajya gushaka umarchitect ukaganira nawe ukamubwira igitekerezo ufite agakora bya bishushanyo bya mbere buhoro buroho ukagenda umwere kuko wowe wifuza uko iyo nzu ikwiriye kuzaba imeze fondasiyo y'ukuntu izaba imeze ibizubaka hejuru uko izasakarwa uko ibyumba uzashyira mu nzu hamwe n'ukuntu uzayibanamo n'umuryango wawe niba ari wowe uzayibamo cyangwa se uzanayikodesha ariko iyo twubaka iyo nzu twita u Rwanda ni twebwe banyamuryango ni twebwe banyarwanda ni twebwe tugomba kuyibamo hamwe muri ibyo byumba byo tugomba gushyambya urumva wavuze kuri vizio 2020 kandi ibyo koko ahanini ibyo ngibyo byaturutse no hano muri World Bank nabigizemo uruhare cyane ariko ntabwo aribyo byatuzindiye uyu munsi ariko uribaza ngo u Rwanda nk'uko tujya tubivuga mu myaka 30 iri imbere kandi igihe kigufi cyane tujya tubivuga kuko FPR muri 90 atekereza ubu ngubu kugeza kuri aya magingo turavuga ngo imyaka 30 irashize. Igihe cy'imyaka 30 ni igihe kigufi cyane. Icyo gihe abaturage mu gihugu babaraga ngira ngo Yozefu nyibutse neza miliyoni 7, ubu bavuga ko turi miliyoni 12, ariko muri 2050 tuzaba turi, bavuga ko hafi miliyoni 24, bavuga ko tuzaba twikubye inshuro ebyiri. None ukibaza rero uti rwa Rwanda ruba muri Kigali, muri Kigali nibwo agatsiko k'abantu bageze batageze ngira ngo rimwe ku ijana, abandi bari muri ibyo byaro bagikoresha ya masoko wahoze uvuga bajya guhaha amazi n'inkwi zo batabona. Ukibaza icyo gihugu kizaba kirimo abantu ibihugu abantu miliyoni 24, abantu bazabaho bate? Keretse abantu barushijeho gutekereza iyo nzu uko izubakwa, bitari uko twubatse u Rwanda imyaka 100 kugeza kuri aya magingo. Kuko u Rwanda rw'abami, u Rwanda rw'abakoloni, u Rwanda rwa Repubulika ya mbere, u Rwanda rwa Repubulika ya kabiri, u Rwanda rwa Kagame, udutsiko uko tuyobora ntabwo tugishoboye kubungabunga u Rwanda ngo Abanyarwanda miliyoni 24 bazashobore kubana muri kariya gafu na munengo. Ntibishoboka. Keretse nawe ubaye nka hari inyoni iyo bita ostrich, sinzi niba hari n'ijambo mu muntu uza mu Kinyarwanda rivuga iyo nyoni, kuko ntayo twigeze tubona mu Rwanda. Ostrich barayirukankana mu butayu umutwe ikawushyira mu musenyi, ikawushyira mu musenyi igatekereza ngo nta ukiyireba, nta ukiyikurikiranye. Udutsiko tuyoboye u Rwanda, na benshi mu dushaka kuyobora u Rwanda, gutegeka u Rwanda, tumeze nka za ostrich. Kubera ko niba muri 50 tuzaba turi miliyoni 24, ukoresheje iyi formule nk'iya Kagame cyangwa se ya MLND FDR cyangwa se Repubulika ya mbere cyangwa iy'abakoloni cyangwa se iy'abami, ntabwo ushobora ko icyo gihugu ntabwo kizashobora kubaho gityo. Ntabwo bishoboka. Urwo Rwanda rero nitwo twebwe Yozefu mu bitureba, twebwe Rwanda Freedom Movement niho dukomeje. Iyo tugaruka mu mateka rimwe na rimwe wenda tukavuga n'ibyo by'abakiga n'abanyenduga n'amacakubiri yose yarenze u Rwanda kuva u Rwanda rubayeho, si uko twifuza kujya muri bene ibyo bintu gusa, ni uko tuba dushaka kwerekana ngo iyo mitekerereze iteye ityo ari nayo inahembera gushakisha ubutegetsi, tugafata ubutegetsi tukabukoresha nk'uko twagiye tubukoresha kugeza kuri aya magingo. Yuko tubikoze dutyo, tukomeje gutekereza dutyo, nta mahoro u Rwanda ruzigira rubona. Ariko twebwe tubona bishoboka, kuko ibibazo byose muri ayo mateka y'u Rwanda nta munyarwanda n'umwe yasize, kuko byagize ingaruka kuri buri munyarwanda wese. Uru Rwanda rero twebwe twifuza tuzakomeza gusangira namwe banyarwandakazi muri uyu mwaka, kwerekana ibyo bitekerezo byubaka, gukomeza kwerekana ko imitekerereze bene iyo ngiyo igoreka amateka, nta n'umwe mu by'ukuri ubyungukiramo uretse utwo dutsiko. Ariko n'udutsiko tumaze kwiga isomo ko tubaho mu gihe runaka, ariko kuko twubakiye ku musenyi, ibyo iyo nzu byo bagerageje kubaka y'agatsiko igasenyuka neza. Inzu zubakiwe ku musenyi zirasenyuka, kuko nta musingi ziba zifite keretse iyo wacukuye cyane ugashyiramo amabuye ugakora fondasiyo, umusingi ukomeye, birashoboka. Ibyo twubaka rero twebwe muri Rwanda Freedom Movement bishingiye kuri icyo gitekerezo ko u Rwanda runo rwacu twese, nta muntu ukwiye kuroherezwamo, yuko urwo Rwanda rufite aho rutuye. U Rwanda twisanze mu karere dukikijwe na Congo n'u Burundi na Uganda na Tanzania, turi abanyafurika ni ukuvuga ngo nyamara dufite umubano mwiza n'ibyo bihugu duhanye imbibo bakagira amahoro natwe tubona amahoro kuko bo banafite n'ibihugu binini n'ubutunzi cyane cyane ubutunzi kavuke ndavuga ibyo muri ibyo bihugu amabuye y'agaciro n'ibindi n'ibindi twebwe tukaba dufite abanyarwanda abanyarwanda mu by'ukuri ubahaye agahenge baratekereza ni abakozi cyane twagiye tubyerekana hirya no hino aho twagiye turorongotana mu mahanga tujya dutya tukikubita agashyi tukiga gukora ibyo tutakoraga abanyarwanda muri ako karere gafitemo amahoro natwe dufite amahoro u Rwanda rwo abanyarwanda biyumva ko ari abanyarwanda mbere na mbere ari n'abanyafurika ndetse dufite n'ibyo dufitanye isano n'abandi kiremwa muntu hirya no hino ku isi ariko ko turi abanyarwanda twese yego nyine ikindi gihe tukoramuka twumva dukwiriye kuba abatutsi abahutu abatwa n'abandi sinzi n'abandi batari muri izo za kategori uko tuzagenda amazina yo tuzabita kuko dufite za identite nyinshi icyo gihugu kirashoboka yuko igihugu dufite agahenge ko nta bwoba umuntu aramuka afite ko aticwa ko nta mpunzi ikwiriye kubaho ariko abanyarwanda bazagenda bakagira iyo diaspora ariko bakaba bumva ari abanyarwanda bakasubira mu Rwanda babishatse bakaruvamo babishatse abanyarwanda tuzumvikana uko dukwiriye kwiyobora uburyo uko mu rwego rwa politiki no mu rwego rw'imibanire y'abanyarwanda uko politiki yacu izamera ariko isubiza ibibazo by'abanyarwanda mu ituze kandi abantu bakira bakizana ibyo bintu ni ibintu bishoboka kuko nta kintu gishya tuzaba duhanga kuko hari ahandi hirya no hino ku isi abantu bagiye babigeraho babigezeho ntabwo ari uko baturusha ubwenge ibyo ngibyo rero urwo Rwanda nirwo tuzakomeza gusangira namwe banyarwanda banyarwandakazi nirwo Rwanda twifuza kandi tuzarugeraho bizatwara igihe ntabwo bizikora bizasaba inkunga ya buri wese buri umwe agatanga icyo afite ariko mbere na mbere ni icyo gitekerezo n'inyota n'inzara yo kwifuza urwo Rwanda kwifuza urwo Rwanda atari ruriya rwa Kagame FPDMI atari ruriya rumwe tubona nyine mu bitekerezo bishaje cyangwa se biri aho ngaho birimo byuzuye urwango n'ubugome umuntu ajya asoma kuri za internet ni Rwanda ruzaba rushingiye kuri Rwanda nyakuri dufite uyu munsi twisanzemo tugomba kuzasiga hari icyo inkunga twatanze ko turusige abana bacu n'abuzukuru bacu ko batazaba mu byaranze u Rwanda muri iyi myaka magana n'amagana kugeza kuri aya magingo nibyo ngibyo Yosefu nagira ngo nsorezeho kandi nongera mu by'ukuri Yosefu wowe n'umuryango wawe abayobozi bose ba bishakwe abayoboke bacu bishakwe abanyarwanda abanyarwandakazi bari mu gihugu imbere natwe twese turi muri benshi bari muri diaspora ari impunzi ari abari muri ayo mashyamba ya Kongo hirya no hino tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2021 naba nsoreje aho ngaho Yosefu murakoze
iyo twese hamwe rwose n'umuryango wawe wasuhuze bose kandi umwaka ukomeze ubanogere inshuti mwari muduteze amatwi yari Ngarambe Joseph hamwe na mugenzi wanjye Dr. Teojene Rudasingwa twabagezagaho imibono yacu ku bintu byaranze umwaka 2020 tuvuga tuti 2021 tugomba kugira icyo dukora kugira ngo tugere ku ntego zo kwikiza agatsiko n'utundi dutsiko tuba dusukuma ngo dukomeze tuzambye u Rwanda naho ubutahari mukomeze mugira umwaka mwiza kandi dukomeze dushimira Imana ku byo yatugejeje ku byo yaduhaye kuko nyine ari ikora byose tukayifasha birumvikana.
Oh,
Menya kwa Rungu.